exclusive to Zayd Hype Mag.
Yeah.
This is DJ Optimus.
Show news. Jack City. Team headlines. Let's go. Yeah. Sini pezeka na kembo. Bonse banzanga ni majimbo. Ukapusa uza fallen timbo. Make headlines, HDS symbol. Ooh, here is the nyimbo ni movie. Hiliko na stima tuvi. Nipa chile chonsa si moving. Nilipe point that I'm proving. Ooh, sinifuna chabe shibelesh. Nakana game ya wow less. Dinero na dona mess. Nasunga yali shibi kweli ash. Ooh, nimangena drip monga X-lay scanner. Nina my lines, gani yesu kumusana. Triple XL, toothpicky sakwana. Balina drama, wafanika tutwana. Siwanga shushe niliko apa. Jine mukali pali wene vayo pa. Wene vayo pa, njine wene ayo pa. Sitinga greba, nevonse vama chopa. Vama, yeso, that's a competition. Wango, loser haka in the petition. Havas wali real, wali full of fiction. Badaba nangena mugame. No permission, nina mandu. Ndana na beef, ndine kangone o diesel. Mula na chef, bush fire uzapia. Wisa mupep, wafana wachepa. Ngatu bamba mupep. Banga nkale ndie bana bichi the fest. Bati ini mwana ni bichi the ride. Nakana vama hala, ni fuck up a price. Benze lizi, na let the spice. If I die, die, caris. Bakamba na change, at I wasn't like this. My attitude sour, I am any mavis. Hime want to please, don't disturb my peace. Mutima uma waba, ni mafuno chosa anga. My friends wana taba, wana sandu kama stranger. Bantu wali wanga, wayanda kendi penga. Wafuna nigwe, mamene mumuchenga. Nifaka nzelu pali vevi panga sense. Mumutu ni vidunku on a daily basis. Dine number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vani vela mwishi mwene wako ndela sense. Nili veli clear ine wine nilipano. Dine mwine fiu mwine ndiye yanga ntano. Vanzanga ni wangono sini chete kela meno. Bakuma na kufani ni menta ni kangono. Nezo kupushinga benzo seka haha. Lelo vachitika ndiwa mba kudabwa. Ngati tipushinga baona mwonga tiseka. Siwa ziwa ni vikulu vilote vetipi. Meza na luvana rough kid ya nani toba. Magelo kunikana benzo vomela ni magoba. Tututuja tuwa mushe mabaya kunipoka. Bara kepi oji monga item uoka. Nivache ndife ni chamba mulibe my lies. Nipatali peni enda nina chita realize. Nishita analyze. I never criticize.
Exclusive to Zayd Hype Man.
My guys. Mr. Headlines.